Africa,
baby, yeah.
Dark heat.
Mini fika kwaka. Nani bidi niseme, dipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location, nisoke, nije nikuo, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video call sata, mda ukipata. Nitafry nikikwona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi? Baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily. Yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya, damn.